You say you love me, I believed you. You say you need me, I believed you. All my life, baby, it's been you. Why you tryna leave me? Izinto zamnawe ziyafanelana. Ivoice ethu ziyahambelana. Baby, anjaja noba yini na. Funa uhlala nawe. You say you hate me, but andinga ngoko. You say you hate me, but andinga ngoko. Baby, thula, baby, thula. Inyembezi zizosulwa. Baby, thula, baby, thula. Inyembezi zizosulwa. Uzuhamba uzubuye. Uzuhamba uzubuye. Uzuhamba uzubuye. Inyembezi zizosulwa.
Jonga ntombazana, uzohamba uphinde ubuye. Inyembezi zokusula, ndizophinda nam ndincume. Bendigcine entliziyweni yam, ukwazile ukuba mawuphume. Ukundithanda not manyana, ubuhlala njengamubhuca. Babengakuthandi, bengasoze ndikubalele le nto. Nalo uthando lwamanyana elikwenza uhluthi ube ngusibeko. Ndisenethemba sobuyelana noba phangefo ngoku. Iipicture zakho gcwele edongeni phakume ghetto. Sakhumbula babesinxibelana ezihlangwini. Ivoice ethu zifana ingathi sicula phakumzwilini. Ndiyakhumbula ndithenda nawe nombilini. Ngathi ndiyakubona usiza pha unxibe ibhikini.
Baby, thula. Inyembezi zizosulwa. Baby, thula, baby, thula. Inyembezi zizosulwa. Uzuhamba uzubuye. Uzuhamba uzubuye. Uzuhamba uzubuye. Inyembezi zizosulwa. Kubuhlungu thanda umntu engathandi. Bemana abantu bethetha ndinganaki. Micinga le nto uthandwa yamanyani. Incinga ukuba thina sizophila. Kodwa uthandwa nyani yimilingo. Uzohamba uzobuya. Uzohamba uzobuya. Ngaphandle kwakho kubuhlungu mama, I think I'm going crazy. I can't do this without you, yeah.